Katonda ayogera emirundi mingi, naye nga tetussaayo mwoyo ku bigambo bye. Katonda ayogera n'ani? Tayogera naawe. Tagenda kujja ng'otunula, tagenda kujja ng'olaba. Kubaka obudde buno oyina fears nyingi, oyina doubt, oyina shame, you feel unworthy. Kwegamba ebyo byonna, titles zoyina, ego, ebyo byonna biri active kati. Kati ekiro, mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omukiro, otulo otungi bwe tukwata abantu, ng'abongootera ku bitanda byabwe, awo Katonda waggulira amatu g'abantu n'aggulawo eggulu. Kati ebirooto bino, they are not casual events oba random memories ezijja mu kirooto. Zino messages, ensonga lwaki nabagamba si kirungi kuwa buli muntu yenna akutaputira ebirooto, just kiba kiyamba ggwe. Olw'ensonga bw'owa omuntu ebirooto byo abitapute, ojja kuwa omuntu ekirooto kyo ng'omuntu ono ali ku level oba ku vibration gy'oliko, nga omwoyo gwe teguli connected ne Katonda, tayinza kumanifestinga kintu kyonna. Kale ki ekibaawo? Agenda kufirutalinga amakulu gonna ag'ekirooto ng'akozesa ego ye n'entegeera ye oba n'obulumi bwe ne negative experience byonna bye yali ayiseemu, past experience gy'agenda okukozesa akuwe jjuule. Mumanyi kye bayita jjuule? Ng'omubisi gw'embeere nga bwe gubamu amazzi amangi, oba Katonda olw'okuba olaba kayiro n'obeera ng'oyiwamu amazzi naye nga tebikyawooma, gwe ne bw'oyongeramu sukaali naye Katonda kaba kaweddemu amata, bw'ogayiwamu amazzi mangi, obeera onywa amazzi agalimu amata, si mata agalimu amazzi. Kati bw'oba omuntu ekirooto akikuvuunulire, agenda kozesa ego ye, experience ye n'obulumi bwe obw'edda. Oba olya ne experience gy'amazzi mu birooto, mulimu abantu nga bataputa ebirooto nga the charge even money. Kati ky'ova olaba abantu bano bwe bakuvuunulidde ebirooto, bagenda kuwa direction enfu egenda kuleetera okubonaabona. Ebiseera ebisinga muloosa ebirooto ne baba batono ne babataputira ne musigala mu regrets. You remain in regrets nga wejjusa, ng'ogamba tekiyangambe nga si kyekyo. Ojja kusigala mu confusion egy'okuba ng'ekusika ng'ekutwala makubo ga njawulo, kubanga abalina kye bakugambye ate ogwo owula kiringa ekitali kituufu. Omuntu akutaputira ekirooto ayina kuba ng'ali close nnyo eggulu n'ensi, heaven and earth, nga just waliwo akabanga katono bwe kati. Kubajjukira we are all portals. Fena tuli nzigi, tuli madirisa wakati w'eggulu n'ensi. Katobero tuddaawo, olingizako mu ggulu wano, olingizako no ku nsi. Kale ki enjawulo w'ebeera nti gye tukoma okubeera mu kizikiza, all disconnected from clarity, nga tetuli mu mazima, tuli mu kizikiza, tukola bye twagala. Tutandika okudistancing ebintu bino, ensi n'ebeera wala naawe, n'eggulu n'ebeera wala naawe. So you remain confused, n'osigala mu nsi nga tobitegeera, ng'oli lost. Toli comfortable mu nsi neri gy'osuubira nti waliyo eggulu, nabyo tuli confused tobitegeera. Kati kino kye kibaawo. Omutapusi omufu agenda kuwa choices enfu esobola okukyusa destiny yo, n'osanga nga you are living. Ng'olunsi ogamba wasinga samu wa kirooto kyangu omuntu. Job chapter 33, that is a master number. Jesus, your higher consciousness state maximized. Okufa kwa Jesus yafira ku myaka 33. That is your higher conscious mind. That's the maximum of your higher conscious mind. Kadeno verse just ndimu kujinterpreti ngo jitegere nayo. Eri ku chapter 33, Job chapter 33, your master number. Ke kabonero ka Katonda, your consciousness mind. Kuba Jesus was a physical creature, a physical form, eyajja n'abeera mu bantu ng'ali presenting a God. Nemulabako Katonda abalage nti nsobola okubeera mu bantu, nsobola okulya nabo, nsobola okunywa nabo, nsobola okutegeera bye boogera, buli kimu, even buli kimu ky'okola baakiraba. So it is Jesus yeyajja wano. But this is just a consciousness state. Oba yali mente yajja wano. Oyo ya katono chapter, ndi mukuvuna chapter 33. Okutegeera nti buli verse bagiteeka mu Bible n'omuwendo oguliwo guba guyina amakulu. Chapter verse 16 erimu egamba, chapter 16 erimu audio omu kuminatano bw'ogikwata, chapter 15 egamba mu kirooto mukwolesebwa okw'omutulo, mukwolesebwa okw'omukiro, otulo otungi bwe tukwata abantu nga bongotera ku bitanda byabwe. Eyo verse bw'okwata emuno ogatako mutano ofuna mukaaga. Six, the number of healing, restoration, obuvunaanyizibwa. Kitegeeza interpreting dreams, ekyamazima kijja n'ebintu bingi. Nti when someone sit in a position and say I'm going to interpret dreams, ekyamazima kyemba gambye mu message eyo muntu kyaba aliko. Kitegeeza bagenda kubeera ku ekyo okuggyako singa tugamba tukuleetinga sessions nga za birooto byokka oba wiiki oba ng'omwezi. Naye ate singa osigala n'okwolesa oluzite ogenda kubeera able to interpret and kutegeera ebirooto byo nga bw'oloota ekirooto immediately. Nze nange ndoota buli lunaku, but I can't go to anyone. Nze nzuuka obwongo nentegeera byonna byenaloose tena interpret nimanya kino kitegeeza kino kitegeeza. I need to do this. I need to so all that. Now, Rachel, bosoma verse no bigata, bitegeza, katonda, asome sabana be. 33. It is God, asome sabana be fe, abantu be, okuita mu birooto. Kate birooto. Teweetaaga kubijyajyamya kubikwasa buli gw'osanze nti ntaputira ku kirooto ne simanyi kye kitegeeza. Ekyamazima tomanyi kye kitegeeza kubanga you haven't healed to the extent you can decode dreams. You can understand kino kyenaloose kitegeeze bakiti. N'omanya nti kino ekyo lwaki bira kiddiŋŋana, lwaki mbeera nkiddamu. N'omanya lwaki kino ekirooto kirireetedde ku bulamu obujja mu maaso, ku bulamu obwakati, ku bulamu obwayita. Abamu bwe muloota obulooto obuli simpo okusinziira ku mbeera eriwo, awo bubanguira okutegeera. Ne waliwo ebirooto about past life, future. Kati eyo future ne past life. Past life babeera bakugamba olaba, kati future babeera bakugamba weetereeze, this ogende eno. Nebakuteramu ebintu ebitonde, abantu b'otamanyi, events zonna, ne buli kintu kiba kina kyekitegeeza. Kali ensonga toddamu kulowooza nti these dreams are random occurrences, ebintu ebibaawo bi oba events. Ke kaseera Katonda yekka waakutunuulira ng'amalala go gakakkanye, your physical body tekyakola, frequency zonna eziri low vibration, eziri satanic, omumu ovumira abantu, omumu ovuma abantu, okanula ebiso, okulega ebitu, okola ki, whatever. Throat chakra yo bw'oba otuna ng'olya wiiki, evaamu ebigambo bingi, ebirowoozo byonna birabikakkanye, bira disconnected. Kati state eyo Katonda gy'akozesa wafunira ekituli hall oba channel. Kuba bino byonna bituziiza to channel with the universe. Bino byonna byetusiba tulowooza. Kyovula bwebaka task kaseera kokka Katonda kaakozesa okugulawo eggulu. Naweleza bamalayika ne bajja ne baprojectinga omwoyo gwe, bakuguprojectinga ne bakutwala ne bakulambuza. Emu nga bikutiisa, emu nga kulabula. Kati mu ssaawa 24 wakira ofuna essaawa zeweebaka. Ne bw'oba ositula bbomo, ne bw'oba ositula emmundu ezenkana zitya, ne bw'oba oli boosi, ne bw'oba oli ani, ne bw'oba gwe gubatenda gwe kibanda, tula wansi okakkana. Lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe weefuula ekitagasa, ebiseera ebbanga liwanvu n'obeera mu mbeera bw'etyo, ebatuuka ne bakukatinga off ne tuwakazo ne bazijjako nga toloterako ddala oba bw'oloota tobijjukira kati okuddamu olisitowalinga ebirooto byo kyetaagisa akaseera okuhilinga okukolako lichozi abantu abamu weetaaga n'okusabirwa mulimu gwe nga tosasaba ssaale ne baziwulira naye weetaaga kusabirwa okusabira kitegeeza if I can make intentions for you n'olaba ng'ebirooto biguddewo kubanga nze ndabwa nze ndoota buli lunaku ate we ndoota mmanya kitegeeza if I make intentions for someone omuntu yenna I'll get heard nja kuwulirwa era abantu abasinga abasukka nga mu 5 wano I've made intentions for you ne mulaba nga ebintu bikyuka n'olwekyo ebirooto si bya kujaajaamya these are divine downloads nze okubagamba temundeetera birooto nalimba protectinga temwetaaga kuwa buli muntu yenna kirooto era nabagamba temumpa birooto byammwe era ebirooto tomala gakiwa buli muntu yenna gw'osanze abantu benvunulidde ebirooto mugenda mubiwe n'abantu abalala birooto byebimu bw'aba tasakivuna kubwerere musasule akuvunulire sasula n'omulala naye akuvunulire olaba amakulu ganabageegamu then otandika okumonitoringa events ezihappeninga bulamu obwo based on the dream ojja kujogamba ekituufu ebirooto bino abatapusi baabyo babaawukana abamu batumisiridinga abamu batukozesa ensobi kati omubiri guno bwe gumala okuukaka n'ekiro nga weebase nga tokyawulira nga tokyassa obeera ossa naye omwoyo ke kaseera ke bamukwakkula katonda waafunira gap naye ku budde buno ebirowoozo bitambula olowooza ku mwana olowooza ku mwami olowooza ku girlfriend boyfriend olowooza ku bukodyo bingi by'olowooza mu kaseera kano ego ye eri waggulu n'omuntu ne bwakulinnyako omutunuulira bubi omuntu bwakusala oluyoba bwakutomera nga takigendedde omuddiza fire kati eyo ego bwetakakkana ebirooto tebijja so bimala kukakkana ne weebaka nobanga takyawa kyova olaba akaseera ke essaawa 9 ez'ekiro emyoyo mingi gibeera active 9 ssaawa 8 mpaka 10 n'emezi okumakya ebirooto bibeera active eggulu libeera liggule nnyo era ensi yonna ngeri mu kubonta abantu nga beebase it's a good time to wake up and plan to make your intentions ssaawa 8 9 10 10 n'emu kola intentions zo 8 9 10 10 n'emezi olw'eggulu nazo ziba nnungi kuba ensi ebeera ku biyaaya abantu babeera batambula abantu bali mirimu bantu buli omali ensemu stressinga nga bwesanze emukuba eno emuzze eno emudda eri kati akaseera singa ofunawo kakkana n'okanya ebirowoozo byo n'okola intentioni zo ziwulirwa obudde obw'ekiro bwe businga kuba ego z'abantu ziba down ziba ziri cut off obeera disconnected kati akaseera kaba kalungi kakola intentioni zo nga bwe ziri essaala yonna gy'osaba kati mulimu abantu bo nga beebakamboleera mpaka ku makya taddamu kunyega weemanyiza okuzuwa ku makya bw'oba tasobola kuzuwa ku makya nywanga amazzi ekiro okuzuuka ekiro nywanga amazzi ekiro omubiri wo gubeere hydrated kitegeeza amazzi gajja kuzuukusa ogenda okole ki ofuke oba ofuuyise bw'ova okufuuyisa memorize intentioni z'okunywa amazzi kamira saba do your intention etula ku kitanda kyo oba genda mu kifo wetera okukolera intention zo wosabira abantu abamu bw'otanywa mazzi omubiri gubeera dry weebaka ogwa paka ku makya tozuukuka muli omuntu gw'osanga yeetenaze sifuka kiro olina ekizibu olina ekizibu weetaaga okuzuuka nga ekiro obeereko ne breaks o breakinge omutulo naye teyetaaga kukatankira amazzi mangi kuba n'amazzi gajja kukanguka mu kirooto oveeyo oba oloote ng'oli wabweru okola ki ofuuyisa kumbi oli mu buliri so ebirooto bibeera bizze these are original downloads zibeera zisindikiddwa nga bazikwasiza omuntu oyo yo higher self zibeera clear nga ziri pure era nga zijjudde amazima n'obulamu obugagga mubeeramu warnings mubeeramu okuwona mubeeramu guidance instruction zonna zibeeramu guidance buli kimu for your days ahead bakulaga ku past kati gwe tuula obikwasa omuntu yenna gw'osanze.